chikudde Babiloni ekirala ekikudde kubanga kifuuse empu ya buli mwoyo mubi n'abakungu b'ensi bayenze naye mukifulume aye abantu bange muleme okussa ekimu n'ebibi bye kubanga ebibi bye birinnya okutuuka mu ggulu ne mukama ajjukidde obubi bwe mukifulume Babiloni mukifulume
mukifulume Babiloni ekinene chikudde temulwawo muleme okufa mukifulume Babiloni ekinene chikudde temulwawo muleme okufa
Chikudde mukifulume.